dadimsafri.com.
Alitaka kunipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakataa nikamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Hoya ukifaulu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipo fika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, hilo ndo jipya lenyewe. Niko fitiliti juu sana from kanda titi, hata uliteziwa fit sana on the air. Mina player dimamba ingia mkenge, bongo chenga di chenga zinyezi zinamua zijichenge. Nasikia harufu ya hela hela, kuna kunywa juisi ya embe, ila mambo mpera mpela. Cause new version of me mbele machoko sahii, wabish wish kubish kambish bisha na hii. Alitaka nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakatani kamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini? Kamwambia hali. Raya hip hop misemo, raya kucheka, hahaha, uwe na meno. Addicted to the music tangu skuli, tangu sina take tanda ghetto na kunywa chai kwenye bakuli. My brother alikia chikisa nilisema eti nimekua nomas head alone inspire. Oya kau mepango kenji yani jua na kuja na grade off. Sina tau semi vivyoto takavu high. Hakuna sela za sisi wando kweli halisi. Kizesabu hits kamtoto ntafuna bisi. Ili woweze so lazima mini shindwe na bidi mtukuze kujitukuza no selfish. Respect is a little test, majivu ate close case. Ya umnangoja kuona majivu kwenye jiko la gesi. Show la be blessed, ushambio uspime so don't test it. Option mbili, ukinikumbuka usonya usmile. Sinaga swag on ukiachwa wewe bro, ajachwa mungu kwa unataka mtomie roo. Na mkata dudu kwa unataka kusome kipi twili. Tufuzu love na rangi like a bleach, usome pakome ni zuzu. Kaleo mesau basi ni never kawe mdau. So lazima uombwe do you a favor. So lazima mziki machale kucheza. Ukinyambia ni abidu weza. Faulu ni sisi, ukifeli ni wewe. Ipo wazi nipofika so mwenyewe. Wanasema nakwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya, ilo ndo jipya lenyewe. Naendelea kuzisaka saka step by step, wadi mtingo wakiniacha nata. Kuna matata tata, I think unanipata pata. 13 number, kwanza ndo home chata. Street na waka waka, ukichunu unanipata pata. Ukijikoroga kalange, kazango kuipaka paka. Slow waraka raka, uwe mbali ya uhapa hapa. Mwisho na wachapa chapa, bada kutapa tapa. Halitaka nipitia shetani, kuna pala nende nae. Nikakatani kamwambia mbali. Kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele. Mwisho wao nini? Kamwambia wali. Na wale ambao hajafunzwa kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini? Kamwambia gari. Na wale ambao wanataka kupambana vya kupambania wana pambane na nini? Kamwambia hali.